Yeah, I'm Mr. Kalikali. Nikuambie nini my baby? Na kuitaji au sio? Kaboom. Tuliza maishani na tangu nizaliwe sijapenda mtu wa kike. Na hii ni mara ya kwanza kujuana mimi na wewe. Na wewe ni kama nyota baby nimekuwa mbali. Nimeacha kuwa karibu ina maana nipendeza. Mimi nakuhitaji uwe karibu yangu. Tamilike hilo za kwangu ili nikaweze kukutunza. Wewe wanichanganya ukipita mtaani. Watingiza machepa vijana wengi ni mashaka. Na kuona kwa dhamana dani kupe nini mama. Moyo unazama juu ya penzi lako shaka.
Ambia nini my baby? Nikueleze nini my baby? Nitende nini my baby? Nitembe nawe, nikwambie nini my baby? Nikueleze nini my baby? Nikutende nini my baby? Nitembe nawe.
Ewe ni mrembo kwangu baby nakupenda. Ndio maana mimi na chizi na kufuata nipo penzi. Hakuna siku nitakubali uende uniache. Moyo wangu wanituma kila wakati nikuchunge. Wakati umetumwa vicha kani na sorora. Nitapitisha kila wakati ulikoweze kuniona. Shida zangu ni mapenzi tunaomba unielewe. Kinipenda moyo wangu tatulia. Uwe ushaoleka bado mimi nakupenda. Nitakutunza kama kuku na vranga luwa dogo. Katembee Bungoma kaka mege na kitali. Nakuita mami nawe waniite daddy daddy.
Nikwambie nini my baby? Nikueleze nini my baby? Nikutende nini my baby? Nitembe nawe. Nikwambie nini my baby? Nikueleze nini my baby? Nikutende nini my baby? Nitembe nawe. Pamoja kanjiwa tuishi forever. Kenye naomba mimi na wewe tuishi milele. Kwako nimezama.